Ebugu mulie yonge demunteka tekeze nkuuka bwaguga eyaladio ya Kabaka Kyabasa mujugumiza gwanga ero lwalero ladio eno Kyabasa ensajja ngeri mumu ne banna mukaga abavujiriza benkuuka bagenda kusinkana bongere okukkaanya ku birunga ebigenda okuleetebwa n'okuteekebwa mu nkuuka. Enkuuka bwaguuka eya Kyabasa Kavumbeza Mikutu egenda kuyindira mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo nga 31 omwezi guno ogwa Desemba era nga wajja kubaayo ebisanyusa biyitirivu obungi omuli abayimbi ab'enjawulo bakazanyirizi emizannyo ng'okubonga ddigi ne boda boda okugattako entanda ya Buganda mwe banaalangirira omuzira mubazira owa Buganda ow'omwaka 2025. Ebintu ebirala bingi era biteekeddwa mu nkuuka eno bwaguuga okwongera okujuwa ebinogezi wakati mu kumalako omwaka mu kuyingira omwaka omujja. Nnyini ntebe w'olukiiko oluteekateeka enkuuka bwaguuga era nga yakulira ebitongole by'amawulire ku leediyo y'embuga Kyabasa ensajja wamu ne CBS Digital omumbejja Nakalema Aisha Kabejja ategeezezza nti enkuuka y'omulundi guno njawufu nnyo ku nkuuka endala era ng'olwaleero bingi ebigenda okwongerwa mu nkuuka bwaguuga.
Bagenda kungana onako olwaleero okufuuwa enfuufu ku nteekateeka ez'enkuuka eno bwaguuga. Eno enkuuka bwaguuga buli kimu ekigenda okubeera mu nkuuka eno bwaguuga. Abayimbi baba bwaguuga, bakomedian bwaguuga, jangola be ababonga pikipiki mu bbanga mu ngeri y'obwaguuga. Ate ne b'oyinza okuyita ba amateur nabo bagenda kujja mu ngeri ya bwaguuga. Bana bavuzi ba boda boda bagenda kuvuganya mu kubonga pichi nga bayita mu divisions zaabwe eze Kampala jangola ebwaguga wa wrestling Kasoto.
Ebinnono ebyongeddwa mu nkuuka bwaguuga mwe muli n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka okwewangulira ebirabo Ssemalabo omuli n'ensimbi enkalu.
Ate waliwo n'okwenoonyeza tulina bye tugenda okukweka, tujja kukweka bw'onooba ozudde ng'okedde bw'onaazuula ng'ofuna ensimbi enkalu ojja kufuna firiji ojja kwefunira ddigi ate era ojja na kusobola okufuna TV, radio, egaali n'olwekyo keera tewaliwo kivvulu kirala kyonna ky'oyinza kugendamu nga 31 December okujjako enkuuka bwaguuga jangu mu ngeri ya bwaguuga.
Enkuuka bwaguuga eya ladiyo ya Kabaka Kyabasa mujugumiza gwanga etegekeddwa ladiyo CBS ensajja ngeri wamu ne MTN Uganda ne MTN Momo era nga bamu ku bavujirizi b'enkuuka eno bwaguuga mwe muli OWC Nature Creates Movity Products.